olo e mafuta male SBS Samoan.
Mua mua atu nā toe tatalaina i le tae au nei, fale oloa mō wha ataunga i le nōfuanga o wha atau. Le Westfield Bondi Junction i Sini, le nōfuanga lea na māli li waitangata ina ua osofa ia i seanga ese ese ali i le vai asu na tēnei. E ui ina ua toe tatalaina le nōfuanga mō wha atau, e yeinisi o fale oloa o le a tāpuni e pea, ma ua whaasāina le tāina o musika po o ni whaasaralongo whaapisi nisi le teimi nei. Mō se tū whaaloalo o mō i lātou na māli li ui le nei osofa inga. Ua whaao popo foi ma le au leoleo security. O le leoleo security le na manuai le osofa inga o Mohammed Taha mai Pakistan o le ao fohina iai se visa no fomau. O Taha na ulufale mai i se visa a onga wale o toe mamao ae uma lona aonga. Ua mōlia e leo leo le malo tele le AFP le tama talavou se fulmo le ono tausanga le matua lea na faye le osofa inga terorisi. I le malu malu o le ekale sia Christ the Good Shepherd Church i Wakely Sini i le po lea songa fua na tenei. O le osofa inga na manu ai le taitai o le ekale sia Bishop Murray Emmanuel ae o ia taitaia se sauni ngā lotu na whaasalalawi na sao pe na live stream ilunga o le upeanga o fesa o tainga. I le teimi nei, o loa sai saia le taule elea i le falemai, lea na whaiai sona taotonga i lona tamatama i lima, fa e whapea na motu i le teimi na sasoai, malana o sofa inga o le whaife au. O lea so, o loa wha moe moe whaiai lona whamisinonga i le Parramatta Children's Court, e whao ngai nai le audio video link mai le falemai. Nā whaali e l'komisina o leo leo i New South Wales, Karen Webb, o lea whaao pōpō leo leo i le leo leo ino malu malu tāpuai i le whaai unga o le vai asunei.
We have extra officers deployed. We've deployed extra officers since Monday night, particularly in South West Sydney, but across Sydney to patrol places of worship and other important installations. The community should have no current concerns for their safety.
Le komisina o leo leo i New South Wales, Karen Webb, i se mōli maua leo leo, e whaapea i tū lā ma le awha, na malanga ai le tamale nei mai lona ainga, a ngā i ile whalasā o le Christ the Good Shepherd Church i Wakely, le ana whaatino i nā ila na osofa inga. Ua te ena e Amerika, le lafo na tuuina i le fono o le pui puinga malo au whaatasi le United Nations Security Council, na whaautua i nā ele a veo Palestina masui a wai atoa po o se full member o malo au fantasi. E se fulumana lua atunu na pālota ile ioe, lua atunu ele i lafoina ni pālota o Peritania ma Switzerland, a ena saunoa Robert A. Wood, se tasi o sui o Amerika ile laulaui malo au fantasi.
We have long called on the Palestinian Authority to undertake necessary reforms to help establish the attributes of readiness for statehood. And note that Hamas, a terrorist organization, is currently exerting power and influence in Gaza, an integral part of the state envisioned in this resolution. For these reasons, the United States voted no on this Security Council resolution.
Le sui o Amerika i malo au whaatasi, Robert A. Wood. Na ia saunoa fo'i olo o langolango i na pea e Amerika se malo tū ma oti o Palestina, e tua oi male malo Israelu. I Amerika lava ua tofia tangata e toa se fulmale lua i le jury e ilo iloina mōli mau i le whamasinongo Donald Trump. O loo mōlia Trump i lona nanaina o tupe na ia tutongia i se tamaita i tālitane ngoa ia Stormy Daniels e whaasā o ai i le teimi o le campaign mō pālota lea na tula i maia i le tofi peresetene o Amerika i le lua afe se fulmale ono. O loo te ena uma Donald Trump, mōli anga e tolu se fulumale whā, o whainga wha ala tua, whainga tau wha se se male a mi o tonu i ana pisi nisi. I whafo mai o le whale wha masino New York, na ia tuua i ai, le loo ia sili atoa male wha masino.
The whole world is watching this hoax. You got a DA that's out of control. You have a judge that's highly conflicted. The whole thing is a mess.
Donald Trump. Ua alo atu le atunu'u o initia mo ana whainga pālota, Lea o loo wha amoe moe le pāle mia Narendra Modi e toi mānu mālo ai ma wha atolu waipaya inga sa soo o ia umia le tofi pāle mia o initia. O pālota wha te mokorasi nei e au pito to atele ai tangata e la foina la tau pālota I se isi lava atunu ui le lalolangi ona e ova I le iwa se lau ono se fuluma le valu miliona tangata pālota I initia. O loo tau wā le vāenga upufai a Mahendra Modi le Bharatiya Janata Party po le BJP ma vāenga upufai sa ofa atasi e lua se fuluma le fā o loo anga ia le mālo I initia. E le fa amalo sia ona lafo ni pālota I initia ai o whainga pālota talue nei e ova I le ono se lau miliona tangata initia na āwai ma lafo ala tau pālota. Nā saisai ai pōlani se alii, mā lo o tuua ia, I le taupule ino se awale fasioti ai le peresiteno Ukraine, Vladimir Zelensky. Ua faalia mai e leoleo I pōlani mai Ukraine, o le nei alii o se tangata anu u pōlani e ngoa ia Powell K, mā nei tuuina pe pāsia whaamatalanga I leoleo ma fitafita Rusia, I mata upu I pui puinga o se malaiva alele I pōlani, o le malaiva alele le nei, e masani ona uwia pe uia tuai Vladimir Zelensky I ana whai ngā malanga I atunu ui fafo. E masani fo I ona uwia e suyo isi mālo I le lalolangi ato ai ma whaalapota potonga fesoaswani e la uina fesoaswani mo Ukraine. Maletale muli muli ua maali lia whaatasi minisitao matanga aluenga o le soifua mālo loina I setete territory male mālo tele au setalia nei. I le tatau ona wha amalo si o tūlā whono e pui pui ai le wha atauina o sikaleti asu po o sikaleti vapes I Ausetalia nei. Ua atauina I le pāle menetele le tūlā whono tau wha ofi, ma ua ai oi minisita o soifua malo loina I whainga malo o setete territory ma le malo tele, I sui o le moto sui le pāle menetele ina ia langolongoina ma pāsia le tūlā whono. Na faalia le minisita o le soifua maloloina, Mark Butler, o loo si tiapea le au faio tūpulanga talavou, o loo ula ula sikaleti vape.
Tragedy here in Australia and in so many other countries around the world is it's working. We know that about 1 in 6 high school students are vaping. We know that young vapers are 3 times more likely to take up cigarettes than non-vapers. And we know the only age group in the community where smoking rates are actually rising rather than continuing to come down are the youngest members of our community in the late teens and the very early 20s.
Le minisita o le matanga luenga o le soifua malolo ina I le malo tele Mark Butler. O atatou talana.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.